TeamSafi.com.
Yeah, you're a lot of good. To the right, baby, asana, asana, asana. Kwanza tupanda tushuke, asana, asana. I need you, asana. I love you, asana. I need you, Tito. I love you, Tito. Umeni mwagia makopa mazuri sana. Kwako kama ndondoja nimeturi sana. Ukiniita na kuja na kimbizana. Kwako bado mdogo endo wangu mama. Na usijefanya vibaya hivyo. Yukani ya jabira jatizo. Na kwenye koma ukaika kiurizo. Yukani ya jabira jatizo. Na ulivyo mzuri 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 tu. Unanukia uchuri uchuri maibu. Mzuri, 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 mzuri tu. Unanukia mzuri, mzuri maibu. To the left, to the right, baby, asana, asana, asana. Kwanza tupande tushuke, asana, asana. I need you, asana. I love you, asana.
Oh baby, sana. Kukwacha wewe, bana. Kukupenda sija, sana. Ukija na cha utaniwa. Mwenzako na jidai, kweli na furahi ukinipa upendo. Wako na enjoy, kiniacha wewe nitapata pengo. Baby I'm sorry, taomba radhi atimie marengo. Na upunguze moli, wendo ufundwa mchezo wa mizengo. Basi pinda, amala kidogo pinda. Sika sema mbongo. Na ulivu mzuri mzuri. Na nukia utuli utuli. We kweli mzuri 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 mfakara. Na ulivu mzuri mzuri. Na nukia utuli utuli. Kweli mzuri 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 mfakara. Babale
Nesta Studio. Wee
kitaka Blaziri mabegani Chife na bahani Maricho madarajani.
Kiwango makali kutoka kwa DaChimSafi.com.